worldwide. Yeah.
Yeah.
Represent.
Yeah.
A-Town.
Yeah. How we do?
So lazima, me fish come away. So lazima, me fish come away. So lazima, me fish come away. Fish come away. Fish come away. So lazima, me fish come away. So lazima, me fish come away. So lazima. Me fish come away, fish come away, fish come away.
So lazima, we kuish kama mi. So lazima, mi kuish kama we. Hata kivulu kimbie jificho wakati wa giza. Sembuse binadamu ambao delo na kuliza. Na kaza msuli, one man army. Napige shulu kumkiwa na jiami. Niko na pacha, Jacobi mchizi. Denti pige buku na chapisha school fizi. Hobi mebaki mziki tunatizi. Alwata nkwele anaelewa mwana dizi. Peace to bunga, sana zako kali. Shawai doswa record deal na Marco Charlie. Salute kwa majani, halfani P-Funk. Niwe leo hii umefanya mpaka na dunk. So lazima, mi kuish kama we na. So lazima, we kuish kama mi.
So lazima, mi fish kama we. So lazima, mi fish kama we. So lazima, mi fish kama we. Fish kama we. Fish kama we. So lazima, mi fish kama we. So lazima, mi fish kama we. So lazima, mi fish kama we. Fish kama we. Fish kama we.
Usish kama mi Jacobi round D. Nikichana verse moja wana ulizana. Ni nani huyu bwana bona hana rap sana. Kufa ana mi spendi kujulikana. Mistari shida kila track na wamada. Sipotezi muda bado napiga vishada. Usish kama mi Jacobi round D. Misish kama we mina weka usome. Mazungumza suna mana mi ni bora nisonge. I say kama vipi we nipoteze. Na uzunguka humta kama kona bada kona sina brand new car. Na hustle hapa na pale mtaa sky bure. Na uzunguka huu mtaa kama kona bada kona sina brand new car. Na hustle hapa na pale mtaa sky bure.
Me fish come away. So lazima, me fish come away. So lazima, me fish come away. Fish come away. Fish come away. So lazima, me fish come away. So lazima, me fish come away. So lazima, me fish come away, fish come away, fish come away.